Two stars.
I'm at zambury.com. Super vibes.
Aspen Shaiba.
Tainty Records.
Hey guys.
Jack M the on the board.
I need my cash. I need my money. I need my cash.
Ukadira uwaga hot day. Upepa usalenga holiday. Upedozi uvura bati. Lesha nusani yena basi. Dola, dola. Ningu funa dola. Dola, dola. I need my money.
Dina wake up, chinchiro chamanyo. Kanya zinu kangari manyo. Mpaga lela tumba sezulowa. Yes, abuela kwanu umasowa. I can never wake, babe, give me nothing. Give my God a pound with my money. Nani funa fila kuka 555. Pano funa dola sindi 555. Sina pembe, unandilemba weka. Utamwezi, umango ritadeka. Ine maluzi, wasanga madiseka. Lelo loka za koza sisi fake I say. Dola ni ambili singa isi ya siye. Itanjoyo neo tandipangi sandi file. Ndeli funa dola sisi wana nje. Zomwezi ditenga zi kwa nje.
Ukadila uwega hotei. Upepa usalenga holiday. Upe dola si kufura bati. Lesha nusa ni yena basi. Dola, dola. Ningu funa dola. Dola, dola. I need my money. The floor be swag and survival. No shy, I wanna get cash in. Basa na bule ni basa ni dola zaine. Zaine, nane nigga shine. Eh, lazi sanga zi mabayari. Ele nigu funa mbwe ima boyari. I'm a travel susan ndiva nigu vempa. In the money everyday nigu vepa. Ukali la uwega hotei. Upepa usalenga holiday. Upe dozi kufura bati. Lesha nusa ni yena basi. Dola, dola. Ningu funa dola. Dola, dola. I need my money.
Jack M the on the board.
www.amadzambiri.com.